Amboni. Karudi baba moja, toka safari mbali. Kavimba utema paja na kutetemeka mwili. Kumbuka dasalane pigika ukitaka mali. Akatamka mgonja kwa yanoma kweli kweli. Hata kama kitanjo, haitoki homa kali. Alituzuga tushanjua, anauma kisukari. Chunda pambana na chui, watoto geuka mawe. Kibanga mpige mkoloni, mwenye nguvu chana nae. Maisha shule safari, kukweli linishinda. Elimu kama bahari, mwanzoni upeo ulipinda. Na ikumbuka skuli, maisha mtana menishinda. Ukiwa mjinga una mali, mjanja tabaki kayo. Na viki, maona leks, kalamu na karatasi. Patulia nendike notu shule, ukipata na fasi. Hapa miamu soko mziki, miamu palo panidisi. Takumala kabe siki, tena statua mdishi. Kosa sio kosa, kosa kutenda kosa. Na mushimu picha ni mwerewa na chosema. Nwapo class katumia shule sikuze mapema. Nyumbani siku ntasoma tena sakesha na snema. Story mingi mtani long time walishongea. Soja unasomea kijiji sasa mbona unazembea. Michezo mingi ya kitoto nge kusoma na kuandika ikanilea. Kama mtoto ndo sababu na ikumbuka shule.
Niliza roti unao mina wanda ila na ikumbuka shule. Nilijisau till now mina wanda ila na ikumbuka shule. Leo tu mapito, mapito, ila na ikumbuka shule. Leo tu mapito, mapito, ila na ikumbuka shule.
Mala the farmer kipindi niko from 2. How are the bus driver don't say kilenda kwa mguu. Nika sama aswa decline nika pass like a shadow. Sijui this time tomorrow na mnile mbuki wa siyongu. Muda unge kwa lafiki ngombo nilurisho toto. Sema sidanga nyiki nidada utimiza ndoto. Kwa story misadikika mama mpelekeni mtoto. Matonya tafali jika na kwate juwa keshi. Guma maisha mtani ndo sababu na rudi shule. Shafanya kilo huni mabaya huku na kure. Amezosha maisha nyumbani kukoha ufiki kure. I need you to success. Life never trained me. I want to stand up, never need to stay down. Salamu kwacha shule, nilisi mesha nyumbani. Mapenzi pesa na shule, studenti sileto tani. Nadale pata mima shule, nikafoma kini. Ndiye, chumba, elewe mpende nani. Nosuma mkumbuke dalasani kunoroza. Pesa kilo chetu, interview na malenga. Sadiki na chitemo, huku mwizi sokoni. Hauta nyacha Morogoro, barua kwa mpendwa jioni.
Shule, mapito, mapito, ila naikumbuka shule. Leo tu mapito, mapito, ila naikumbuka shule. Niliza ronti unao mina wanda, ila naikumbuka shule. Nilijisau ti unao mina wanda, ila naikumbuka shule. Leo tu mapito, mapito, ila naikumbuka shule. Leo tu mapito, mapito, ila naikumbuka shule.
Before time is over, my life was still broke. I lemming back to school because you are retired now. And you're depending. It's your real time, my homeboy, lemming back to school.